kutekereza tebi byonna byesonyiwa ngwe tokyalina sanyulaavu oyagala byakunnumya kati kikyatongoberera era omutima gwange oyagala kuguyuzayuza nze ndeka ngende nzija kusengenge sijja kufa singalagu ebibyo mbitegedde sijja kugenda ku muganga jastika nkwerabire nkoyo bulumi bwa laavu ebya laavu byakitumbaavu tewakyaliwanu laavu na buli avaayo ayagala kulya gende nkoyo bulumi bwa laavu ebya laavu byakitumbaavu tewakyaliwanu laavu na buli avaayo ayagala kulya gende alimanyiyo bwomu mbumaze ye Maria mutima gwange ogutaddeko olubale kankuleke weyagale laavu tebagitunda mu katale kangume mu wasingo kisingako kusuza omulabe ye sijja kufa singa laavu ebibyo mbitegedde kitumbaavu tewakyaliwanu laavu na buli avaayo ayagala kulya gende oyo bulumi bwa laavu ebya laavu byakitumbaavu tewakyaliwanu laavu na buli avaayo ayagala kulya gende.